nuko nazigera mbona icyakundutira aho ukunda kunyura nuko ubuzi kari njye buhahagaze umutima narawufashe mu bitagihe n'inzara ugomba kuba ukunda ukuntu nkunda wambayemo ntiwava mu buzima bwanjye rambamo nisanze ndimo nkunda ukuntu ukunda ndashaka ubyumve ndashaka utuze waba mwiza cyangwa mubi no umeze nkawe icyo nabashije kumenya nuko nahinduye ubuzima ndagukunda nanakuzira wera nk'inyange wihisha nk'ifeza muhaye ikamba ndutira icyo narabona can you promise me yes I know you did bwira yuko nawe utazigera ubona undi icyo ukunda kumva nuko nazigera mbona icyakundutira aho ukunda kunyura nuko ubuzi kari njye buhahagaze umutima narawufashe mu bitagihe n'inzara ugomba kuba ukunda ukuntu nkunda wambayemo ntiwavamo mu buzima bwanjye rambamo nisanze ndimo nkunda ukuntu ukunda
ukunda utari njyewe wagukunda uko wifuza ibyishimo nzabikubanza kurinda n'amakuba ni kenshi nakubeshye uri keza uruta izuba ni mvura nzayikusha umutima nzawuvura bebe ngwino nyemerere ngire ibyiza nkwereka ukize akababaro watewe n'izi ngegera ndashaka kugusetsa pani zo guserera baza bagusekera siko bose bakwemera baby you're the best yeah finance getting peppy yeah pretty flawless but you got it all baby you're the best yeah finance getting peppy yeah pretty booty uraba ruta booty uraba ruta booty uraba ruta booty
icyo ukunda kumva nuko nazigera mbona icyakundutira aho ukunda kunyura nuko ubuzi kari njye buhahagaze umutima narawufashe mu bitagihe n'inzara ugomba kuba ukunda ukuntu nkunda wambayemo ntiwavamo mu buzima bwanjye rambamo nisanze ndimo nkunda ukuntu ukunda